This is Tim Grounds for Tim Grounds Championship Calls. Now we'd like to let you hear our newest call, the Triple Thing. The Triple Thing is equipped with the Triple Crown Guts with a bent-tipped reed. So you have the technology. It's far supreme from anything out there in your call already. It gives you a call. The Triple Crown Gut System lets you have a call that's like been blown for 10 years. Thanks to Kelly Powers, this technology, we've been able to use it in all of our other calls. This call has the same length barrel as the Real Thing and the Super Thing. Only the end piece is between the Real Thing and the Super Thing, and it's a little bit bigger bore. It's still tapered. Take a listen to this. It's got a top to bottom, second to none.
Ha 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 ha